Sexy mama, unawaumiza kwa sana. Unavopeti posti sana, unawaumiza kila saa. Dile I want you, I need you. Baby I love you, I miss you. Leo despacito, imechange kuwa kama bailando. Oh baby nakuma nakuma, nakama nakuma nakuma. Oh baby nakuma. I'm a bad man, oh baby be my lover. Me and you forever, let us stay together, baby. Oh baby be my lover. Me and you forever, let us stay together, baby. Kama we, hakuna mwenye upendo kama we. Wana kuponda kwa uzuri kwa mawe. Au wabaya, baby Uganda kimanga ntaganda na wewe baby. Hata uende wapi takufataga wewe daily. Baby kama itoshi, itazikwa na wewe. Kama kukizi mahitaji, weni eleze mie. I want you, I need you. Baby, I love you, I miss you. Leo despacito, imechange kuwa kama bailando. Oh baby, nakuma, nakuma. Nakama, nakuma, nakuma. Oh baby, nakuma. I'm a bad man. Oh baby, be my lover. Me and you forever. Let us stay together, baby. Oh baby, be
music.